bone.
MCK production.
Mano mona. Abafuna bone. Umuntu phumelela. Hey abantu. Mano mona. Abafuna bone. Umuntu phumelela. Engizokudlulisa nina bafethu nanibodade bethu. Impila ikholula, that's why izomele nipushe. Kanaka abantu bathini ilife niyipushe. Nithandaze enkosini, nicele izibusiso ukuze ninike amandla. Nanifunde niphumelele, ilife yazinzima idinga ukuthi ubekezele. Bekezela dade wethu, ubekezele nawe mfowethu. Angeke nje nihlupheke kuze kube iphakade. Nina seze senisikhathi mithandazo yephendule. Sengisho lo ophezulu owadala izulu nomhlaba. Baba Somandla, Baba Somandla, Tell Musa, Pezu Awantwana Wako. Baba Somandla, Baba Somandla, Tell Musa, Pezu Awantwana Wako. Hey Abantu, Hey Abantu, Manu Muna, Manu Muna, Aba Muna.
Bandu wa mnyamu, bandu wa mnyamu.